Khoza njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
ivuka Africa Breakfast Show
ukanala sekubingelele futhi kwabungele ku Khoza
angibingelele MTA ngibingelele Mroza ngibingelele ithimba lonke nje lasekuseni sibingelele nomlaleli la esilalele esuke ekhona siyabingelela siyazithoka
awuzile kuzosigiva namhlanje
cha namhlanje angizogive amuntu ngizosiza abantu
awusexolisa
ngiyasiza
yawulekelela
cha ngizosiza abantu akufuna abantu vele adlale ngeqiniso zokubeka le ndimbaba
noswazi bona lapho
uluzi ukuthi uswazi
ayangena
iqiniso elihle la namhlanje ngoba liyayilanda namhlanje
siyayilanda ukuyibona uthumela mfundisi uzuthi wazokhuluma ngami ngathi uzwile kushoko Lokho sefem khona ngikhathi like five coach wethu namhlanje umfokanala lenyanga ke singiyona inyanga yokuqala kunyaka wezimali olabisana ke lokusebenza ke kweminyango kahulumeni namhlanje ngifisa ukuthi sibhekeke ngohlobo ke lamabhizinis ke uyibona ukuthiwa ke ama non-profit businesses lawo angenzi inzuzo ukuthi angenze njani kuyicija ayicijela ukuthi kube lula ukuthi athole uxhaso noma ke usizo kakhulu kakhulu kuyikhungo nezimboni eziya ezixhasane mhlawumbe umfokanala asiqale ngendaba yakho ngabe le nyanga isho ukuthini kuyinhlangano leze ibizwa ngama NPO
lena inyanga ekuyinyanga uyakhumula isikhathi sephasika uma ufunda iphasika eBhayibhelini kuyathiwa inyanga kaAbib inyanga yokuqala onyakeni ngokwama Hebrew ayikade ikhuluma iphasika so ke kuthina ke mangabe sesiseke njengabantu abaseningizimu Africa yebo iwu April kodwa nakuba ku April ufana ngokwezezimali noma ngokwe financial year unya inyanga eba eyokuqala kulabo abasebenza ama NPO yize iyovala makuphela inyanga kaMarch u1 April uzayo eyophela nginyanga ka12 31 March so ama financials abo mabe bebala benza izibalo zezezimali kusuke kubhekeke kanjalo so siyasithi ke yiyona inyanga ke ebalekile kakhulukazi uma ngabe usohlangothini lokuthi usize abantu nokuthi uthole ama funds ngaleyo ndlela
Kumbula kusithenjalo sikhona ku live ka Facebook ngithi no Instagram yeah Facebook no Instagram we live ukwazi ukuyibona into esikhuluma ngayo uphinde futhi ukwazi ukuyibona ke na kuma podcast ngithema ngiqala mfokana la ngathi kubele kube khona indlela laba bantu abangama organization abazihlela ngayo noma abazilungiselela ngayo noma abazicija ngayo iziphi indlela sicija ngazo ukuze sibe ready ukuthi masifake icelo zethu singabuyi ze rejected
Mhlawumbe namhlanje ake ngingenise ngokuthi sibanikeze nje isibusi sesezweni kunivesi eliku Proverbs 19 verse 17 ivesi lama NPO Proverbs 19 verse 17 onomusa kompofu utsheleka uJehova nomsebenzi yakhe awuyikubuyisela uyakubuyisela kuye
uzwile mbrosa
so uma ngabe wenza umusa utsheleka uJehova so labo mama labo gogo abanama NPO basigadela lapha ema crash labo baba labafethu abenza izinto zokusiza emphakathini ama youth organizations enza into athu Jehova ke bakweleta ibona bakweletwa uNkulunkulu so ke ake sibuyele ke singene embuzweni wakho ithi into uma ngabe ke sifuna ukuthi sihleleke kahle kulesi sikhathi senyanga noma sonyaka ngokwezezimali zakwa NPO noma zabangenza inzuzo kusekuthi number 1 isikhathi sokuthi ama organization ahlangane phela leyo NPO yenze into thiwa strategic planning izibheke ukuthi sisuka kuphi sikuphi njengamanje siya kanjani phambili uma senze i-strategic planning ayibeke sekuba isikhathi sokuthi ke ngayo lenyanga ba identify noma babuke ama projects izinto abazozenza kulonyaka so ke la city project identification once bangazi ukuthi sifuna ukwenza i-soup kitchen hayi sifuna ukuthi thina senze i-dropping center no thina sifuna ukupha abantu izingubo zokuqoqa kanjalo kanjalo njengoba kube nomonakalo nje lapha ko Potchefstroom siyazulana kakhulu sibhlungu esimene njengale sedlula khona uma bese bezokwenza izimo zakho zokuthi mabe ukukhona izinto ezizinhlekelele basondele khona abakuplane lokho isikhathi ke lokhu esikhulu kakhulu sokuthi iplanning yawe ibe khona number 3 isikhathi ke sokuthi ke uma sebe identifyile bese be prepare ama proposals balungisa ama proposal ukuze bezokwazi ukuthi phela ke si applyela kuphi obani abangase babe usizo kuthina so ngaleyo ndlela ke bazobe bekwazi ukuthi bayibeke ohlangothini olufanelekile lokuthi ke bangase kube khona imali abayitholayo ngoba bazihlelile bona bayahleleka
Niphuma ngiyephi sengihlelile njengamanje iziphi ikhungo okuyizona engakwazi ukuya kuzo ngithole lo luxhaso sikhuluma ngalo
ngizobiza ngokuzimboza ngeke ngizibize ngokuthi ndisho leso naleso abangithumanga so ke masizisho ke ngokuzimboza sothi esoqala indawo yokuqala ekumele mawuhlwaye kuyo indawo enguhulumeni iminyango kahulumeni kuba khona umnyango osuku uqondene ngqo nalabo abasuke besebenza kanti bese baneminyi iminyango othola ukuthi iyasebenza ingakwazi ukuthi ikwenze lokho umnyango kahulumeni okusesibili kuye kube khona kusuthi ama international aid and donor funding international aid and donor funding yilapho khona uzohlwaya ngamanyamazwi kumele ukuthi NPO leyo noma i NGO noma i NPC ibe nomuntu abazombiza ngathi noma i committee ye fundraising fundraising noma babe no consultant obasiza kuyi fundraising okuzothi ke yena ke abe seyahlwaya yila iyobheka khona ke eGoogle abheka indawo ethize la sithi ama international aid laba bakwazi basize bese emazweni angaphandle kwezwe la South Africa owesithathu ukuyobheka laphana ezikhungweni ezemsebenzi ephakemeyo kwi corporate sector izinkampani ezizimele inkampani ezinkulu ziyaye sibe nohlanga othethele kubiza ngathi ke i corporate social investment lapho bebhekelela khona ukuthi babuyisela kanjani emphakathini so ke kubalekile ukuthi ke uma ngabe une NPO unomuntu noma une committee elikwi fundraising isikhathi ukuthi li identify lizibheke lezi imboni ukuthi oh uma ngiya kule mboni iyona ixhasa hloboluni u CSI wabo bawusebenzisa kuphi ngoba kungenzeka mthiya uye kwenye uthola ukuthi wena uyokhuluma into efuna ukusiza abantwana basasebancane kanti abekho lapho bona bani namhlanje basiza uhlobo oluthile mhlambe labantu ngokusebenza kwahlukahlukene so ke isigaba sesine abanye ilabe kuswe kuthiwa ama foundations nama trust kunemindani nemindeni othola ukuthi yezikhulu ezithize noma abantu abavelele abakwazi ukuthi babe nokwazi ukusheshsha kuqoqeke ngakubo izimali ebese befisa bazisabalalise bazidlulisele ekusizeni abanye abantu lezo zimali so sondela nake nalawo ma foundation nama trust 5 singabheka lapha ke kuma donation asiqhawisethe ama public donations and fundraising so la ithina leso ke sibheke nakhona la ibandleni nakhona emphakathini abantu nje esingake sibanxenxe sifike sobatshela ukuthi nakhe sikwenza nakhe sikwenza omunye abesenza i pledge athi hayi mina nganikela njalo ngenyanga emholweni wami ngikhipha nje 500 rand noma 200 rand uya kuleyo khona ngoba yenza into enhle so ke yindawo lezi esizithike asizibheke kakhulu kwazi ukuthi sisizakale bengithi ke ngisibheka mina ngendlela ke nje eyishwangathelayo ehloniphayo engasho ukuthi usibani bani nosibani bani
ake sithi kwenzeka kahle ke siyayithola le mali isitholakele yini ngimele ngiyiqaphele mina umuntu okuyi NPO uma sengithola le uxhaso abanye babuza ufaka ngemoto entsha sasa
yeah uma ngabe usulutholile uxhaso nakho kubalekile hey ngiyafisa ngathi singake sigxilise le ngoba ngoba ithi mthiya uma usuthola imali buyela kule ya business proposal noma i business plan yakho wawukade uyenzile ebese uyabheka ukuthi kwi budget wawukade uthela imali eyokuthi izobenza ukuthi imali eyokuthi izobenza ukuthi bese uyazama ukuthi uqinisekise ukuthi kuyenzeka yini ngoba uma ngabe kungenzekanga lokho kuzoba inkinga so buyela kona nihlale niyi committee nakhula ngamanye amasendenze i budget yangaphakathi ke nina seninikeza imali iyama department ngama department ngangokucela kweni that's one number 2 okunye okubalekile ukuthi uma ngabe seyenzeka ke leyo event noma lezo zinto senizenza akube khona ukuqoshwa kwezinto i record keeping ukuthi sikwenze bafika abantu kesukuthi nanka ama attendance register babe sayina la abantu abafikile ukubona ukuthi bafika ngempela abantu baze basayina nazi neyithombe esishuthile nansi nevideo esiyenzile lokho akube khona kube enye yezinto esizothi ke siyisebenzise kakhulu na okwesithathu kumele asibe nakho phakathi kwethu ukuthi ke omunye wethu mhlawumbe usihlalo mhlawumbe u treasurer wethu akabe senza lento ekuthiwa monitoring and evaluation kube uyena ozo kancane kanjani uma kuphela inyanga noma kuphela isikhathi esithile abheke ukuthi senze kahle yini ekwenzeni kwethu uma kusenzeka sihamba ngendlela efanelekile yini njalo lokho kusenza hlale sisemgqini okuzothi ke uma bese kuphelile konke esikwenzayo bese senza into ekuthiwa i-report
eya back kulabantu
asibuye sireport ekubona kwahamba kahle kanje sesiqhama nezincomo yithi sesiqhama nokubonga ukuthile okhona ngegalelo labo abathe baba nalo ekulokhuzeni ekusizeni lokho ke kwenza ukuthi ke le ntombi ebekade ikusizile isiyakusekulula kakhulu sekulula akasakuphekelanga iphalish kuphela manje sozoqhubeka apheke nje kuzwakale kube yilunch nje ephelele ezibe nembale isikhombisa umuntu uphakelwa so ke iloko so kwena
ngibona izinto ke top qedile umthondala phetha sivale futhi uvale umbane sisiqhathe nabantu
angibonge kakhulu siyaqhubeka siyahlangana njalo ngamasabatha ngemgqibelo lapha e Heritage Center and kulezi into ngomhla ka 27 nje ngizobe ngihlangana sile 27 kuyona lenyanga sothi bese sihlangene sibuka into ethi ama opportunities are post ama election uma sedlula ama elections athina amathuba okwazi ukuthi uthole izinto noma uthole ukusebenza kahle na ngine ikhulume ke lapha abanye bazobe khuluma nangemhlaba abanye bazobe khuluma ke ngazo izinto eziphathelene nokuthi siya kanjani phambili okwamanje angibonge mthiya sibonge na kakhulu ngifisa ukuthi ngowe Mroza wawuqhubeka uyibhala incwadi eka Mroza siyafisa ukuthi siyibone ngezaso sokuthi abantu bayabhala bashiye izinto zabo ngangokuthi ngomhla ka 16 nje kumbe ngizobe Marisberg yokwethula enye incwadi ebhalwe ubaba uMlotsho so ngaleyo ndlela ngiyafisa ukuthi nabasakazi naba ke kungeneni ekuthenini ibhale
kunesifunde nje ngomrosa
yikesifunde ngakho ngoba kuningi okuhle enikwenzayo kanti mthiya nawe ngiyafisa ukuthi lapha yana njoba nawe unale NPO ikhona ifoundation yakwaMthiya ngisikhathi ukuthi ngicela lokho kuhleleke ukuze kuthi thina esemoyeni sisheshe sibonakale sisibonele sihle kwabantu
Kemela Rosa. Jalo ngomsombuluko kuyakulesihlanu. Ivuka Africa Breakfast Show.